Jeszcze raz mam do Pana, do Sydonka, do Mira Pomarka, do Bramu. Bramu Róż, Kama Róż, w Różu Czteraci, na Kamu Róż,
w
Bramu.
That is our life.
So many like poor Bramu.
We know him as the truth, the way, the truth, and the life.
Yes, you must be
good. Jesus so much.
So don't give example of Rambo.
Now believe that life is good.
It only works at your Rambo.
When someone asks you, life is good, you answer them, life is good.
Boy, that is good movie.
If you have a problem,
and
tell them,
it has
this and this
weakness.
Now let's pray for this God.
So group like become sinkano movie.
You are made with that body.
Wanga mukamba manyebi tundu yonebi omubiri.
The Lord knows all the parts of your body.
Now we tapu wa.
Even their needs.
Now we yasoko kuandike bitundu
yonebi. All the parts. In the Holy Bible. When you read it in Psalms 139, that when you mark all the parts of your body before they even existed, and whatever was created, God
took
for it. Praise Jesus so much. Now he knows you more than all people around you. Praise Jesus so much. Now with all that, you
got
understands you more than all people around.
And quando nobuderalo so
it would have required you not to worry even first of all.
Yes,
you
have to
praise Jesus.
Kubanga bamukufi.
For some of us, we worry things concerning our stomachs. Whether we shall eat what are we going to drink?
Yes, you have to
praise Jesus.
And
by the one who created those.
Yamani.
He knew. And he prepared it all. Because knew that you would be
so,
in me. Now God, first of all,
he
worried, first of all, those things he has created, what you will be eating. That is why in the plan of God, before you put a human being with this, you must put there what the human being is going to be eating. And in the creation of all things, man was not the first to be created. The plants were the first to exist.
In his
plant, animal, fish, and then man came later in that plant. It means after he created man, and he told him, and whatever has life in it,
there
is something to be eaten.
So,
now God, by the time he brought man,
first
made a plan of what the person was
going
to be eating, and what will be helping the person to exist.
Even
though you have made yourself to worry so much, but concerning that, he tells you in Matthew and he says that if he clothes the lily, then the only thing he can do more concerning you,
clothes
the lily which never get ashamed.
For
even when the lily is first naked, they will have got naked.
Shame.
Now,
when
he thinks of you, within this
spirit,
don't you think he can clothe you?
Yes, he has.
Praise Jesus.
He
feeds many creations. They which dig and they will never dig. Most of them never dig. But they eat. And they drink. And you plan for them very well. But a human being, God first prepared, planned well for him. Man is the one who messed up the plan. He was told
he's
going to be eating through his sweat. That's why you see man digging. Man does many works so that he can exist. But all the other creations, they never did. But they exist. And some of them live longer than us. The fish are under the sea. They have no garden there. Yet they don't build houses there. But they even have where to sleep.
For
where the fish feed from,
it's
not where they eat. They have where they feed it from. The birds move around for what to eat.
But
God shows them where
era bituuka ku kyo era ebintu ebinyonyi zibala ebirona ensinen'ensolo zonna zisenguka okuva mu kifo ekimu olw'okumanya nti walibaawo ekyeyanebyeyongerayo awalala kugamba byo byasigaza enteekateeka ya mukama kubitambulira omuntu yakyamisa pulani za nvuola baayita mu ntuyoze okubeerao mukigambo ky'amagezi kyowulira yakusaba ekintu kimu okkiriza okomewo mu pulaani ya ove mu pulaani ey'okutuyana gye yatusindikamu pulaani yatuyita mwenna abakoyo n'abasowereddwa okomewo gyali asobole okuddamu okukupulaaningira yesu yebazibwe ati nawo buli kyokwatako kiraba omukusa mangu yesu yebazibwe ojja kuddayo olabe pulaani ya katonda omulubereberye essuula eyo esooka olunya ojja ttandika olw'omukaaga bulibyo yasooka n'atonda ebintu byonna ebinaayamba omuntu okubeerawo olwabirimu omukaaga n'alyoka aleeta pulaani y'okutonda omuntu era bw'amala okutonda omuntu yali tateesetese nti muntu ali omuntu yo okusinzira ku lubereberye essuula ey'okubiri olunyiri otandika olw'omukaaga bw'atonda omuntu teyateekawo olusuku omuli byonna byeyandyetaaze yesu yeebazibwa naye oluvannyuma lw'okukwatagana ne sitaani omuntu ng'akwatagana ne sitaani ate awo waava ebyentu ebyotubnokutuuka olwaleero newankubadde ng'olobuka bw'otalokokera ddala kuva mu pulaani z'abasitaani n'okuma mu pulaani ya katonda osobola osigala ng'olya muntu yo era nga watali kukola nnyo tubeeraso nga kati entuyo zo we zaatuuka nazo zennyini zirwanisibwa mu bisitaani entuyo zo oyinza otteeka mu okola nnyo naye nazo n'alwanisa by'otaddewo weguba mulimu n'agukuba naye ng'ate okola nnyo yesu yeebazibwa kati kitegeeza ki nti ate kati n'entuyo zo we zituuse tezikyasobola kukuyamba kubanga osobola okulima ate obuwuka ne bulya ebintu by'olimu osobola okukola bizinesi ate omuloko n'akuloka n'akuloga nga tekukyakugamba n'entuyo zinyini tezikumala tosobola ziryamu kati ebintu byayoyali kisoboka mu biro omuntu okulya mu ntuyo ensi tenaba kujjula nnyo bizibu naye kati bwe kyayogerebwa mukubi ku lwa 18 ensi ejjudde emizimu okujjula ebizimu omuntu n'entuyo takyasobola ziryaalina okweyongerako ekintu ekirala babaawo kyoteekawaawo atlis jajja akuwayirisi kakati tokyasobola kusimbawo busimbi mulimun'alima ennimiro yagiroze yagiroze ng'agikuuma emmere yesikikulwa ng'ate omulogo omulala agiroga n'alunda ensolo ze tebazibba atadde omusango wakati mu zzo ogunaazikuuma tebakyasobola kubeerawo lwanti gwe mulokole ate gwe mutuufu tosobolirako ddala kati olina kuddira ddala mu kristo akuwa ekimuno ky'omwoyo abeere nga kati yakulabirira asindike bamalayika abakuweereza omwoyo abeere naawe ow'amaanyi kubanga bibuli egamba alina okuba muffe ow'amaanyi ng'asinga ali mu nsi nti n'abali ku lwaffe nga bangi okusinga abo abali mu nsi bwe kitaba ekyo ye mulokole tasobola na kuyitawo wadde
Because
he continued with Satan's plans, and all of them who ministered with him.
Now,
you have to seek so deeper into God.
You have
to have the Holy Spirit's greater to be in you. If you are there like that, you not stable.
God will
be beating
standing up.
Satan himself is beating you.
Beating
and both of them are rather beating you down.
Aren't you
are in the middle, you're neither hot nor cold. That's Revelation
20.
You're neither
cold
nor
hold.
Now God said, let me beat you that they come
back.
Persecute them that they did a great thing with God.
As we don't
come back totally to me.
But
now you are in the middle.
Both
of them are beating you.
But on the Kubo, they
are ready to stand right
with
him.
Then they are
Kuba and away the great God and come back to
you.
You
are
born again, getting endless problems.
Some
of them are born again, not standing, things don't stand well for us. You see that situation? God beats you to align yourself well with him.
Satan beats
you to regret God that you get back to Satan.
But you must decide.
That is the word
of wisdom
you've gotten. My name and voice.
We
and witness.
We
so much in the name of Master Jesus. Together with Pastor Bosa.
Yes, we
praise Jesus.
We are
not proceeding only in the word of God.
We
may not continue to have anger. Anger has struck in many people. According to Amos chapter 8, verses 11 to 13,
show
that there will be hunger and a famine. And that hunger and famine, it will be of hearing and eating the word of God. All people in this world, what troubles the most, it is the word of God. Anytime it ceases to be, there is a very serious danger.
The
man cannot live with only blood, but by every word from the mouth of God. All people, though you see them eating, but they eat by the word. And when they get suffering, they suffer by the word. The one who wakes up in the day and
says,
how you plant food and we thank him.
We
continuously give us the word. There will be many people on the earth
who
welcome the word of God. But one sustaining the entire world where they don't know. And they never knew that it's you. You are the one who's causing the world to
stand.
Bible speaks.
You
know, I sent Daniel in that
world.
Ezekiel and Noah. See, that Jesus
I cannot
forgive
you. That
has sinned so much.
Because
God has people who trust like this.
You
can sustain the entire world when it survives by them.
And
the level
that and
even when he
sends
such people,
Jesus
cannot have mass upon it.
But when you talk about bringing the
word of God,
when
the world survives, when you are
struck
by many,
when
you
are
struck by
many,
but the sake of you, Praise Jesus.
Satan
and his schemes are very many.
It's
not required of us not knowing them.
Yes,
praise Jesus.
tuzze tulaba enkwe zino era nga tukiyongerayo tulaba omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye
by'obutuukirivuate
ne tulaba omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu ng'omwoyo gwa basitaani guno gutambulira eddala ne guyingira ne mu nnyumba ya katonda oba gye tuwandiise era nga guyise mu nkwezi tebongera okusoma okubuzaabuza abaana ba katonda yesu yebazibu so nga bwe tula ebikola by'omwoyo omutukuvu wa ttabi yandibadde mu baana ba katonda okubalungamya tulaba nga bibulamu era ng'abantu omwoyo bamugobedde wabwira olw'omwoyo guno ogwa basitaani era nga bwe mukimanyi nti tujja kulaba kristo omutuufu n'ekkanisa ye ne bakuyisa mubulimba n'amakanisa gabwe lwaki kubanga kristo omutuufu naye mwennyini mu bantu takyali mulimu mumotoka ye yesu waabwe amayumba ebintu nti bwebyo era kyekugwanidde n'okulaba enjiri entuufu ey'obwakabaka bwa katonda obwakabaka bw'omuggulu n'obutuukirivu kubanga waliwo enjiri nyingi ez'abasitaani eziri mu bantu yesu yebazibu so nga tugenda mu maaso okulaba omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye by'obutuukirivu n'omwoyo gw'abasitaani n'ebikolwa byagwo ebitali bya butuukirivu twatuuse okulaba ku mafuta era nga ne kakano tukyagala waliwo ekigambo mafuta kiri mu kkanisa amafuta amaanyi yesu yebazibu bayibuli yekakasa nga waliwo amaanyi g'abasitaani agatali malungu nga bwe tuze tusaba mu yeremiya 23:9-10 tusomereko tu
yeremiya essula ya 23 olunyo lw'omwenda tugamba bwebuti tugamba nti ebyabannabbi omutima gwange munda yange gumenye
kubanga balina ebintu byebaali bakola
ebyebalina
n'amaanyi
nga
nago kennyini kewu era nga bw'obeera ogalabye oyinza okulowooza mukama
yatambule
naye kuwala by'amaanyi nga gajjudde ekikolimo era nga n'enkola zaako zizezeeza obwakatonda
Yeremiya essula ya 23 olunyo lw'omwenda ebyabannabbi omutima gwange munda yange gumenyese amagumba gange gonna gakankana ninga omutamiivu era ng'omuntu awanguddwa omwenge ku lwa Mukama n'olw'ebigambo bye ebitukuvu kubanga ensi ejjudde ab'ensi kubanga ensi ekungubaga olw'okulayira amalundiro ag'omu ddungu gakase n'amagenda gaabwe mabi n'amaanyi gaabwe si malungi
nti balina amaanyi
naye
ng'amaanyi ago si malungi amafuta ago agakulukuta nga si malungi kwegamba oyinza okuwulira ekintu nga kikwambala nga bwe twawulidde mu zabbuli 19:14 nti ekikolimo kya sitaani ekitambula ng'amafuta kikwambala nga kirimu abaani naye nga si malungi kwegamba oyinza owulira ekintu kikwambala bwampaka bagamba kikyo kikwambala tekikwambala n'osansabaka ng'oyagala naawe ekyesanga okikasukeye naye nga kikwambala bwampaka kwegamba nga balina amaanyi naye ng'amaanyi gaba si malungi gw'omuntu ayagala okuwonya munne n'asooka asikawa n'asamukuba bukubi agenda kuwonya amaanyi kituufu ne gafuluma naye ng'amaanyi yesu yebazibu kyava agambe nti ebyabannabbi bino bitiisa ate si bannabbi bokka be
baayonoona
boddayo ku lunyiriri
n'olusooka
yeremiya essula ya 23 n'olunyiriri olusooka zisanze abasumba abazikiriza abasaasaanya endiga ez'omu ddundiro lyange
nti bwe bamala okuba n'amaanyi ago bo bazikiriza bafuuka
basi
naye nga basumba era bw'omusanga alina n'erinnya
ly'obusumba
naye ng'amaanyi g'alina yagajja wansi mu
nnyanja
bo atenefira nayo ali nafaayo
onaagenda
Yeremiya 23 olusooka bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati eri abasumba abaliisa abantu bange nti musaasaanyizza ekisibo kyange ne mubagoba so temwabalambula. Laba ndireeta ku mmwe obubi obw'ebikolwa byammwe, bw'ayogera Mukama.
Okubasasula
mwekyo
kyebakoze
naye
Mukama bw'aba anaakola asooka n'atondawo
omusana.
Yesu yebazibu atondawo ekifo
ekyokuddukiramu
era bwe yali agenda okunula abantu
bokuva
yasooka n'atondawo ekifo kyebayita Goshen Isirayiri
mu
Egypt nga eyo gyoba wewakona
byabangayoobula
Mukama kankano nga tanabakusasula nakubonereza bannabbyan'abasumba yasooka n'atondawo ekifo
gye
n'atondawo enjiri
okutaasa
abantu
kubanga
balokole
singa
akuba abasumba
oba
bannabbi
baabwe
olw'amaanyi ag'ebizikiriza tewali kifo
kyakuddukiramu
bandi badde basaansaana nnyo
naye
wajja kubaawo okukunganyizibwa kwabwe olw'okuteekateeka
kwe
era omukunganyi waabo abagenda
okusaasaana
bwe towulira oluyombo lw'abasumba mu uganda oba mu nsi yonna nooza
byakusaaga
awo byakatandika bulijjo balina bye
batuulidde
bulijjo balina ebintu
byebazibirasibira
nga tebagaana kwogera kw'abo balina amanyi naye kati ebiro bituuse nga tebasobola
bituulira
anti katonda bw'alumba
olina okwogera
kakati onaakyankala
bonna
ne basigala mu
bubyo
kati ajja kuvanga akuba
omukwoyo
yesu yebazibulwamaanyi gakizikiza ate olowooza kikoma
uganda
kigenda tambula
ensiwabula
kitandikidde mu ggwanga
eryayitibwa
kubanga eggwanga lyaffe uganda
likokuzima
erina osooka litereere olwonno n'ensi endala zonna agenda kutandikira n'okutuga agenda
agubabwaliggwaga
kubanga ekitiibwa kye talikiwa
mulaso
waliwo amaanyi agatalibalu
getuzze
tusomako amafuta nga si malungi era nga gakola ebikolwa ebitali
byabuusiribuli
yesu yebazibu
tumanyi
koma omutukuvu bwaamuwa amaanyi naye amaanyi ago gaba
malungi
era tuze tugenda kubanga mukuba batume essuula eno esooka nyola omunaana
agamba
ebikola batume essuula esooka n'oluyero omunaana lugamba bwe buti olugamba nti naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange mu yerusaalemi ne mu buyudaaya bwonna ne mu samaliya
nkyagamba
nti
naye omwoyo omutukuvu alijja ku
mmwe
alibawo amaanyi
maanyi
weegali okuva ku mwoyo omutukuvu tuyita amafuta naye ate era waliyo ne gali agatali
malungi
kakati bwoba tomanyi omwoyo
omutukuvu
amafuta agamuvaako tetumanyinga amaanyi n'ebikolwa byako
ebyobutuukirivu
oyinza okwekanga otomedde omwoyo gwaba
sitaani
amafuta agavaako agajjudde
ekikolimu
nga maanyi naye nga galimu ekikolimu galimu obulumi nebagakusindika musindizibwa
oti
otandika okuba endu bakugamba kikwambale janiriza waliwo amafuta agajja naye mazito n'olyokwoganiriza n'okuba
endu
maanyi era asobola okukusitula ne mubbanga nga
kukwaibwaakasukeeru
nga
maanyi
gabulokolo
astrologers were in Egypt.
Omanyimu abanaseni nga bavu.
You know when Israel was from Egypt.
Waliwo byamagero bya
mirundi. There were two kinds of miracles.
Era n'amaanyi ga mirundi.
And the powers of two types.
Musa bw'akole omusota.
When Moses waxed a snake.
Ate ne bali eri nabo abalugongana
bakola. When the magicians took medicine.
Bakola omusota mingi.
He made many snakes around.
Afuura omusaayi.
He turns water into blood.
Ate kangano nabo.
Even the magicians.
Wabula nga amaanyi agamu.
But the power.
Ga Satan.
The other powers of Satan,
atabalala akakozesebwa Musa,
which was used by God,
Katonda,
was of God.
Kati wabula ng'ebikolwa byawo
the actions were different.
Yesu yabazibu
praise Jesus
ebikolwa byobwa by'omwoyo wa Katonda byali byakununula
bantu
okulabika nga bagenda mu
ddembe
wabula mu maanyi
gabamisiri
mwalimu kulaga bulazi bitiibwa
ani
asinga otegete mukama yaleeta
ebyamagerekuno
tulagala
bawabula
bali bamisiri
bo
tebaalina kigendererala okugjako okulaga amaanyi n'okulaganya
asinga
era byebiri omu maanyi ago
bannabbe
era bakaina nga balaga ani
asinga
bw'ava mu amerika n'akyala
euganda
alina olagaali euganda nti mmwe mulina maanyi akwata bunnabbi bwamwe n'obusumba bona n'abuyiwa wali kati simanyi aswaza katonda
omubali
amugulumiza kubanga okwata basumba
bamwenna
muli bakatonda n'obakuba
ebibi
kwegamba n'obaweebula olage katonda oba ali mubo
munafuwewaatulaga ekiryawomwasanyukwawo okusanyuka
yakubye abasumba ekibi abo mwali bazibi b'amaaso
ngaeza
katonda alimu bali abakubye
ekigo
n'omwoyo ali mubaleeaati ali mubala
wamaanyi
Yes, you have
praise Jesus. Let me ask a question.
Yes.
Jesus
asinkana yoka.
He meets John.
Upanana ngamba.
And John says,
"Sikwande nokwata
ngamba.
Ero ole
kukubisha. You greater than me."
Yamukube chimwa bani.
Jesus beat John down. Oh no.
Ujapo simu na kubikulaa kwa maana
ele. Hiyo simu tibera mazina.
Wanga Yesu alimu kwa kina yoka.
Greater than John.
Nani ya Mungu
badiku. He never beat him down by the spirit upon him.
Webesi simu kana.
When they met each other.
Nga bachi alimu kutu.
And they were filled in the womb.
Okusinja nuri na
kutuka. Look.
Esure yesoka.
Chapter 1.
Alimu kutu wa Maria.
In the womb of Mary Jesus.
Ori alimu kutu wa.
In the womb of Elizabeth.
Elizabeth. Basa
mukamusanyuse
abooluganda okutuula wamu nga kiringa amafuta amalungi agakulukutira
mukibetuwebasinga
balina kusanyuka
abooluganda
basinga ate sikugwa bugwe naye ebyatuukawo mu kanisa
ebiseera
ebisinga
embandeabamu
basuka ne
banyabagamba
mutuma yalabika alwanyisa
obulokozi
gundi
oba
olowooza okuba
omulokozitusingawo
nnyo
okulokoka
lwaki tusingawo yesu
kubanga
twamanyanga twafiira mu adamu ule ebbanga era nga ne kristo bamuwayo okutulokoka okuva kutondebwa kwensi
to save us from the pressure of the world. Ade
ne kirano
ende aza.
Tuno kosenga ku
warokoka. Bana
ku warokoka kufuna motoka.
Bana get to get a car.
Warokoka kufuna bumwe
bana get to get
a
car. This
was which move up. Warokoka kugenda mu
kuru. Bana get to go to heaven.
Kusinga won nyo warokoka.
We have more than a day.
Kwa bumwe ndoko musayi kwa Yesu.
Precious price of the blood of Jesus.
Nakugura myo ya fukuta bwa kabaka bwa mu.
Tekugura
motoka.
It doesn't just buy a car.
Izimmotoka n'obusamise bazina bazipuka naye tebayinza kugula so ffe twalaba omwendo gw'obulokozi
bw'otannaba
kulokoka tukusabira olokoke yesu yeebazibwe
nyokyaba
oluganda kiri bwekyo nti amafuta ag'omwoyo omutukuvu amaanyi gakola birungi yesu yeebazibwe wabula amafuta gaba sitaani n'amaanyi gaabwe gabeera mu kweraga ani asinga ekitiibwa ani asinga emmotoka akati ekisinga
okwewunaanti
yesu alina amakati amafuta ate neyokaana agalina naye kubona tekuli alina
motoka
ha how would they
have competed there?
I
want you to see just
that
they are very easy.
The
pastors and the apostles,
you
see by the cars they drive,
V8.
The V8 cars,
the big horn.
The one of the big horn has been put in a category.
His
anointing is not yet a manifest. Now the one of Jesus, know whether how did they measure it? Based on what? I think Jesus was riding on a donkey.
Now,
I don't know, John, which level is he? Jesus speaks of John, he says,
even
though he's listed the kingdom,
he
was still on
the earth,
he was counted in the kingdom.
One
born of women, none is greater than John.
He has not houses nor cars, but in the world,
none is greater than him.
What we need to know,
we have to just see the kingdom of God is different from the one of Satan.
Yes, we have a good
praise.
That's why you see the Bible says
that our Master Jesus, we repeat this scripture very much.
Acts 38. Yes, omunazalesi Katonda bwe yamufuka akamafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi.
Katonda,
that God
yafuka ku Yesu,
anointed Jesus,
omwoyo omutukuvu ku ye,
Holy Spirit upon him,
amafuta n'amaanyi
and the power.
Wabula tukubuza ekibu.
But let me ask you a question.
Amaanyi bagafuka ddi ku Yesu?
When was the power anointed put upon Jesus?
N'amafuta
and the anointing.
Di.
When? Praise Jesus. When was baptized?
That's
when he got all of them at once.
When
the Holy Spirit comes upon you, give you power. That's when he got the anointing. After he goes in the temple, he asks for a scroll. Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon
me.
He has anointed me to
produce
the poor. But I
wonder,
is
that
the power of God?
Take a
car.
Bring it to America.
Bring
it
to
America.
You can see them easily.
The one of Satan.
Anointing does good. But let me tell you,
these
are the pastors and prophets and teachers and apostles and workers of miracles who do many evil things within their anointing. You have not seen yet.
When
people are going to come here and others are out there, and they will tell you the evil they have been done upon. And many things are happening in radios. They are anointing. They move, doing a lot of evil. They steal money.
They
villages sell their cows.
They
buy people's villages.
They
move, doing evil.
They
prophesy false prophecies.
You have to pay for it.
Doing good. And the other thing, omanyi
amafuta gabasikali galimuakubalinosooka nagenda
ono tumukolego. What are we going to work on this person? Sente. How much can we charge the person? Yeah. It's a sacrifice.
Okay, no problem.
Kubanga Katonda yali naye naffe tuli bajulirwa b'ebigambo byonna bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi oyo ne bamutta bwe baamuwanika ku muti oyo Katonda n'amuzuukiza ku lunaku olwokusatu n'amulaga mu lwatu si mu bantu bonna naye mu bajulirwa Katonda be yalonda olubereberye beffe abaalya ne tunywa naye bwe yamala okuzuukira mu bafu n'atulagira okubuulira abantu n'okutegeeza ng'oyo Katonda gwe yalagira okubeera omusazi w'omusango w'abalamu n'abafu
azalira babiri abaafa n'abalamu
oyo bannabbi bonna baamulangako nga bwe yamukkiriza aggibwako ebibi olw'erinnya lye awo Peetero bwe yali akyayogera ebigambo ebyo omwoyo omutukuvu n'abagwako bonna abawulira ekigambo.
Wuliriza bulungi nnyo. Yali akyayogera.
Omutukuvu
n'abagwako bonna abaali bawulira ebigambo.
Owa
bano.
Guno
omwoyo gw'abasiraamu basooka kulondamu. Bakulondamu.
Bagambe ekiri kukwambala. And they take you and they plant you in a place. And they bring you openly in the people. And they get a bottle of oil. And they pour upon all of you.
They
the Holy Spirit becomes upon you. He comes with the anointing. That is the power.
They
don't pour oil upon you. Those bottles
of
that oil.
Gasigibwa ku muntu
amulwadde obanga
alina ebibi
ojja
osomye
James chapter
sura ya kota
James 5
bw'oba oli mulwadde
if you are sick
olina n'ebibi
you have even sins
olina
okusigibwa when you have to be put up oil upon you
si mukubanga ogenda kuweereza
you're going to minister. James 5 verse 13.
Yakobo esula eyokutano lijiliwa 13. Waliwo mumwe omuntu aliyobubi asabenga. Waliwo mumwe omuntu aliyobubi asabenga. Waliwo asanyuka ayimbenga. Ayimbenga ebyokutendereza Katonda. Waliwo mumwe omuntu alwadde ayitenga abakadde bekkanisa bamusabirenga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe n'okusaba kw'okukkiriza n'okusaba kw'okukkiriza kulirokola omulwadde ne mukama waffe ali muyimusa era obanga yakola ebibi birimugibwako.
Yes, he was raised Jesus.
Amafuta gano,
this anointing oil,
tugasinga ku bantu abantu
upon people who are sick,
okukkiriza kumwetenda,
and they have ceased to have faith,
ng'alina n'ebibi,
and they even have sins.
Netumusinga akabonera kakaga omwoyo
kukunda ayinza kuwulira that the Holy Spirit can give you grace. And the Holy Spirit can take care of you. And we put upon the forehead, upon the entire body, little by little. But now you made it what I
did.
You even
paid
money for it. I don't know what is that.
They
came from the triangle under the sea, at the Atlantic Ocean. Now you line up 50,020.
Abasajja bawama ebintu ebyo.
Those men were given of things.
Biitibwa amafuta.
Which is called anointing oil.
Agamu kusiriwaza ba.
Some of it is to make people foolish.
Agamu.
Another.
Kyenjogera kibadde.
What I speak is what they will support.
Agamu.
Another.
Kyengamba.
Whatever I say.
Bakole kye bakola.
They will do exact.
Ne bagamba.
Even when they tell you, I tell you.
Oh, you see,
that is not your husband.
Even
when you have children with a man, even when they have never slapped you run away from there.
Yes,
praise Jesus.
They
give them that anointing oil.
They
want so much virgins and women who are married.
Do
you know why?
The
other marriage is holy.
Now
they want to trouble it.
And
they command people's wives
to
always embrace them and call them daddies.
Daddy. Yes, he was
praying.
Yes.
Yet, at home, a woman has never called a husband a daddy.
Yes, he was
praise Jesus.
So
that's what I've told you.
That
the Spirit upon the Master Jesus.
They invited
to seek you on the mountains.
What? When
you
are
of the kingdom,
you
are determined to hear those words. When you've never claimed
them, they
have told us.
But
after you spoke those words,
all
who had the words,
they are
not
fast. They
are not climbing mountains.
They
were hearing the words of the kingdom of God.
Acts 10:44. Kubanga ne kumawanga ikirabo ekyomwoyo omutukuvu kifukiddwa.
Obe abera wa kubanga
forward upon people.
So sikwa bara
not to clothe you.
Olinyirwa na mumukaga.
Verse 46.
Kubanga bawulira nga boogera ennimi ne bagulumiza Katonda.
Bayogera ennimi.
And even spoke tongues.
Naye nga bali bawulira.
The others were hearing what they are speaking.
Omuntu ayinza okugaana amazzi bano okubatizibwa. Bano abaweereddwa omwoyo mutukuvu nga ffe. N'alagira babatizibwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo oluvannyuma ne bamwegayirira okumalayo ennaku nnyingiko.
Yes,
he was great. Praise Amen. Jesus. And now we command and order
it.
And let them be baptized.
Yes, yes.
Praise Jesus so much.
So now,
tell you, brethren, that are not oil
anointed
of the Holy Spirit
Nama.
And the power, they only do good. And even the grace is sufficient where it is. But a man,
power and oil anointing
of the Satan,
he
heals without any kindness.
He
wants to heal you.
He is
stepping on the womb, you're going to give birth. Pressing
it.
You're going to give birth, but they're pressing
your
belly, pressing it, their feet.
They
give birth to what you've passed through.
You
see on this power. Deuteronomy
13. Deuteronomy
13 from verse 1 and 3.
Chamateka is Surae Kuminestatu. Orinili also Karugamba. Wanabanga wakatimu nabi obomrosuwe biroto. Nakuwa akabonero oba ekyamagero. Akabonero ako oba ekyamagero ekyo. Nekituukirira kyeyakugambako ng'ayogera nti tugoberere bakatonda abalala b'otamanyanga.
Yes, yes,
praise Jesus.
Baana babakaba.
Those children
message bwe affecting.
Affect the message.
Mubabeere ko musobola okubasirisa kubanga kati tukiri recorded ate tusobola kijjamu editing. Message mumanyi gyeraga.
And you want to send a message when a child is crying within it? We shall command you to leave the children home if you cannot control them. The one who are stubborn, you beat them.
The Bible says
that cast the rod and spoil the child. Or you leave them home.
We shall
not
bear that.
Nor is it the message of God.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm. Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
It's not a good
thing.
And grow children when they are good mannered.
Well,
if you don't grow them
like
the Lord will raise them.
He
will take you away and he will raise them.
Yes,
raise Jesus.
For
you have failed to raise them proper. Sometimes others go take them away
totally.
You ask Eli.
He
took him away and his children. We don't want peace, taking away peace from them. They had remained in the church. The children are
watching.
The father doesn't speak of them. You are there not seeing them. Don't grow a child.
That
you get destroyed together with them.
For
if it's not Jesus, he wouldn't have lived.
Where they are good, they
for you have been healed for the, because of children.
Eddie
never spoke of it. They get big meat pieces from the offering, even committed adultery with women.
But
he never spoke
anything.
He was keeping his own righteousness. Now all the children were killed once.
He
the father fell and the neck got off him.
The
apostle has been speaking with hunger. No friend. You save yourself with your children. God bless you. Let's proceed on.
Deuteronomy 13
from verse 1.
Wanabanga wakati mugwe nabi obomulosi webiroto nakwa akabonero obekyamagero akabonero ako obekyamagero ekyo nekituukirira kyeyakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda abalala botamanyanga era tubaweerezenga towuliranga bigambo bya nabbi oyo obomulosi webiroto oyo kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeme yammwe yonna.
Yes, you have a
similar.
What I want to be
a prophet, anyone wants to wake you up, a dreamer of dreams, give you a dream or a miracle, and it will come to pass.
But
after we leave, you will
leave
to go and serve a God you've never served. He has given you that sign. And he tells you, know what? I want to give you anointing. God said,
that
you arise every 3 days and you pour oil upon yourself and you pray. What kind of God are you telling
you?
What conditions are coming from God?
Yes,
he
was
raised Jesus.
He
told you that God said, that miracle has given you of the job.
Now,
every first Saturday, you bring it. Where did God ask it from? Now the miracle has existed. That dream has come to pass.
But
in the word of God doesn't move like that. That anointing, that's what it does. It can do a miracle for you. But what follows behind that miracle, you too will wonder.
Yes, we have
raised Jesus.
That as you will
have some people come and says, as they are numerous.
Yes, we have
raised Jesus.
So, come after Yaga.
Our master says,
that
is built upon him.
Today,
what he gives us is to do good.
That
is the oil we get
anointed.
This is for harvest.
It
is not separated.
That
this one has anointing.
This
is for finances.
This
one has for deliverance.
Just as
you see today how it is moving.
The Holy
Spirit works all in all.
As he
was on Christ,
he
did it all. The harvest, the healing,
kuzukiza,
raising
the dead. As he was on him.
Anointing for finances. Those ones come from under the sea, from the Satans.
This is Ezekiel
27. They go under the sea and they get powers from there which are not good.
And they tell
that one flows in an anointing.
It
flows in the anointing of finances. Now let's see in Luke.
Luke 4, 17.
Luke 4 from verse 14.
Luka esula Luka esula yokuna olunyiri olukumi n'ennya ugamba bwenti awo Yesu nakomawo e Galilaya mu maanyi ag'omwoyo ettutumu lye ne ligenda nga libuna ensi zonna eziriraanyeewo n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza nakya e Nazaaleesi gyeyakulira ku lunaku olwa ssabbiiti n'ayimira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya.
Wuliriza bulungi nnyo
nti
newankubadde Yesu yakola
ebyamagezi
yali atunuulidde nnyo okuyigiriza yennyabula ebeera ku mafuta g'obwakabaka bwa
Katonda
yo gwagasomyeko nga bagamba
galizikiza
n'okuyigiriza. Yes, he was
raised Jesus.
Check up for the
he fronts his teaching.
He looks
on his miracle.
Why?
You have become children of God. Miracles.
But
the anointing of Satan. They
are
concentrated on miracles.
They read
one scripture. The stripes of the Lord we
are
and you begin gymnastics and drugs all over the
Sabbath,
making chaos around.
And
you clap and go back home. But the anointing upon him,
brings
it back in power.
While
he goes to bed in the synagogue,
the teaching is teaching.
They have never changed.
They have
first believed Jesus. Even the Holy Spirit came in us.
kati gano makumi na abiri wabula kati amakuta agali kubasumba abo n'abatuma abo ne bannaddiini abo gabagamba ekizimbe y'ekkanisa lwaki gwe baakulekawo okuba ekkanisa yesu gyagenda okudda okubona etalina bbala newankubadde obuzimbe baakulekaawo baali ku bizimbe by'abasitaani bazimba jjukira sitaani yekka yawagira ekizimbe okuba ennyumba ye era mukimanyi bulungi okuva mu masabo katonda ye agamba muntu y'ennyumba ye era ali ku mutima gw'omuntu ate nkola mukulire bwayingire era kyoba olaba atuwa obuyinza okugoba emizimu gyonna muntu yenna kubanga si nnyumba ya mizimu nnyumba ya katonda so ng'ate mukama tetugaa tugoba emizimu mukyalo oba ku lusozi oba wuwa yasinga tukuutira ku muntu nnyumba ye
from a person who is
able to do it,
but if you find it on a human being, a demon, you find it on a human being.
But
a human being, you chase it.
Now, if
you
want
to
rejoice
in doing it,
but it's an evil.
They even free
drink.
The Lord told me,
if
you
give
a glass house,
you
know the Lord of the shrine.
Before I got at
the
gate,
you go to Namugongo.
Who do you call Sabu?
There is a shrine.
Do you want to
tell you
openly?
This is a shrine.
Now,
somebody where they call it a church.
Era bw'olaba nga katonda yenna yenyumiriza mu kizimbe okuba ennyumba ye omanya oyo sitaani mulinnyawedde kuba katonda omulamu bayibuli yonna alaga nti ffe tulina okuba ekkanisa ennyumba ye birinde nga tusoma kristo mukufuna ekkansa asatumala omwoyo yesu yebazibwa agasinga masabo era mukubikulirwa wano bayibuli yegamba nti mulimu abatuddeyo mu makuŋŋaaniro g'abasitaani tebakufaako era bayinza okukuŋŋanyisa sente ozimba ekkanisa naye oli ku kizimbe ozimba ojja kubira kati oyagale wano bamuwadde
luka essula eyokuna oluyi lwa 17 ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awaawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze
asomawa
yesu
yebazibwa kakati yesu yeyali mu isaaya
eriati
wano ayogera lwati agase mu mubiri wali yalinga kigambo ng'alagira abannabbi era ng'ayisa ebigambo bye mu
bannabbi
kati abakakasa nti singa omwoyo wa mukama abeera ku nze ddala mbeera
nfukiddwakamafuta
era omwoyo wa katonda teyawukanira mafuta ga katonda n'amaanyi kino kirabe mu kikondo ky'ettaalekirako omu toyinza kwawula mwoyo wa mukama n'omwoyo w'amaanyi batambulira wamu era olina kugamba nti nze nina amafuka agakola kino naye sirina mwoyo mutukuvu kati aba omulembe guno bagamba nti ye alina amafuta naye talina mwoyo sajja olwamuwa amafuta lwaki boogera kino ogenda omubuuza kozi kyawandikibwawa ekirina mwoyo abikula ebyo nze nina amafuta gakola byange n'amafuta gakola sente aba tamanyi gakirina mu
bayibuli
kyokka twawulidde amafuta gasomesa agakatonda kuba ye mwoyo mutukuvu
mwennyini
lusifa yali mu kkanisa
katinnamu
yasooka n'atula mu madiini gonna kati n'amanyi abalokole bano gyekizibu anaabalumbira mubi
nnyo
ate bwe yabalumba ediini zatambuza bigere nga ziva ku
kkubonaye
mulokole akutta kizungirizi awumya
akatala
speedi
speedi
gyotambulira ku mulokole okuva ku yesu n'okuva ku mazima eriyanu
yakizungirire
musimba ano newali newali
naye
mwenna mulina
ebirogwa
kubba bantu
se
kugulama motoka
era
omusingaali
ng'akubyewo
katenti naye ngaye motoka
avuka
n'omugawa
bagagga olinamubaka
mukama
yatuwakamuakulukutaka
kakati bwe tuba
tubuzangakumbeega
omulalo gwalunda
ensi
yasooka okunywa ku mata
gaayo
bw'oba n'omukisa ebiseera
ebisingaboli
nabo bebasooka
okugufunakambuuza
ekibuzo abatu be bagamba
bannange
ffeno ne tuvuga naye mwe
muvuga
tetuli bakulu naye mwe mukuzibwa naye olw'okuba nga mukuzibwa naffe tuyimusibwa
mumu
kaakati ne mubeera eyo
nga
muli banaku
bazibu
yesu omusumba omulungi yalinga talina waasula
naye
ng'abatume bonna balina we
basula
buka amaaso n'amatulira era ayogerwako nti ebibe birina ebisula embuku
eyo
naye ebinyonyi birina
ebisula
naye omwana w'omuntu talina wasalula abatume balina we beebaza ebinyonyi byonna byalimirira naye nga ye yesu talinaawe naye endogoyi yagyewola naye nga bayibuli
eraze
yate yali asumulwa buli musibe omusumba
omulungi
ayinza nolekayo zimba
ekinyumba ye nazimba ekiralo kye
ente ye ebeere bulungi
enyirieryoka
emu
amataaajje
mu matango yo akulaakulane kati abasumba abatalina
magezi
ente ye agibonyabonya agigyemu
amata
beba nabakama
nenume
kubanga alinga alengera ekibeere emabega wazi wakajja tolina kantu konna akuga mukama agambe kyoka osiga ensiga
akuoni
era akama nenume enume ekakukaba
wobe
embeera si nungi kakube waliwo amafuta agali
mumafuta
gabasitaani takufaako
bolintenaye
kasalabayo
ekizibe
era bwaba bangonyirira tamanya nasaku gyoyitamu yakugambirao kati
eeza
mukama agambeesatanwakuwe mulimu abanyirira bangatolina
zijyakwekwokulengera
ente nume naye n'olabanga erina
ekibere
olabirawo ngaekubya
enduru
katulabe wano muluka
luka essuula ey'okuna olunyiriri tuli kwa
17
ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikibwa nti omwoyo gwa mukama guli ku nze kubanga mukama yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi
kubuulira abaavu bigambo birungi baliwo abaavu ye Matayo 5 atandikirawo kubanga obwakabaka bwa katonda bwebwabo tandika babulira nti muli bagagga mulina ekibuga yerusaalemu eky'omuggulu kaakati mwe munoonye ebyomuggulu bwe bwakabaka bwa katonda bino ebyawanonga omugereko bwogezi kubanga ffenga ffe abakkiriza
katonda
temuli kuffe mwavu twetaaga bino byatubikwongereko bwogezi bwe tumala okufuna
ebyomuggulu
obugagga bwaffe gye bubeera n'emitima gyaffe
gyekino
atwongerako bwogezi era nze mutunulira emmotoka
ennyumba
ndabira ddala obuntu
obuyongeza
naye emitima gy'abantu bano abasinga bannaddiini abo mulaba n'abo abalinga abalokola abasumba abatone emitima gyabwe tekibankola
muggulu
tyofuna balina okukuŋŋaanya obugagga obulungi wano balina amayumba ge baazidde tebayinzadde okuyamba omuweereza asiimula ekkanisa
asulemu
kubanga muggulu talina wadde obugagga kati akuŋŋaanya wano n'emitima gyabwe
muggulusiera
kiri mu bintu okusinga mu njiri gye
babuuze
tebalinayo wadakakokubanga sitaani gwe baweereza bamugoba era tewali waddakako ka sitaani ate gwamuweereza
gwenayakakotuli
mu Luka essuula ya 18 antumye okutendera abanyage okuteebwa
nti yatumabaakutuma amafuta agaali ku ye abanyagi ba sitaani abate bakomewe waffe
muggulu
Luka 4:18 okuzibula abazibi b'amaaso
kuzibula abazibi b'amaaso
era
tovolaba
mu
mataayi 23
yagambanga
nnyo abafalisaayo abazibi b'amaaso abakulembeddemu era abazibu obuzibu bwe yayogerako tebwali bw'amaaso gano ag'omubiri kyokka waliwo obuzibu bw'amaaso
ag'okwoyo
kubanga abafalisaayo bwe
yabagambangaka tulaba ate
akubita abazibu b'amaaso bagye balaga bagenda mu
geyena
bayingidde mu mulyango ogwingira obwakabaka nga
tebayingiranga
wabula ng'agezaako okujja
ayingire
oyo naye bamuzinga ekyo kyatuuka dda mu kkanisa ojja n'ennyonta ey'okwagala katonda bakukyamiza
mangujjo
kubanga
osiŋŋaana
corporate chairs nga
ziba mumaasoera
kayinza zituulamu nga toli
mugasa
ne bakulaga nonooliko ebyakatonasooka onoonye sente
okuleka obutebe omumaaso
bakugirawo bennini kumulamu
akukutekeyai
era bw'oba mwavu mwavu
lwabeera
nyombe wa mumakanisa kibeera kitya omugagga najja ne ama wali bakusitula mukatebe
newakogerayenogaa
maama nange kanoonye ku sente
ebyokunoonya
ggwe otuzeko tubiteekewali
ebajja
kunyomereza kamweba ebyobwakabaka wo
wekigalirawo
n'otandika onnoonya
ense
n'ebigirimu n'ofuuka mulabi wa
katonda ngulungi bukyali
Luka essuula tuli ku yaakuna olunyiriri lwa 18 okubata ababetentebwa
abalala banyigiddwa bababeteeka bakunuunye buli kaseete
bakamazeewonaye
yesu yali azze ku ttaggwa abetentebwa teyasabanga wadde
ekikumu
wabula omwoyo yakukibwako kyonyini byakola kutaba betentebwa mulimu abamu banyigiriziddwa
emitima
Luka essuula yaakuna olunyiri lwa 19 okutendera omwaka gwa mukama ogwakkirizibwa
ng'abawulira omwaka gw'omukama ogw'okukkirizibwa kubanga mukama yali yatugaana mu lubereberya
satu
n'atugoba mu lusuku kaŋgano mukama yali atukkiriza tulibane mukomeewo mulekerawo okubanga mulyamu okuyoza
mwe
mujje mwenna abakooye n'abazitowereddwa munaalaba ekimulo ky'emiwo gyabwe nti mwenna ababadde mukama guno gwe mwaka abakkiriza mwenna abo yali akomye mukuko mukomeewo
tuli mu Luka essuula ey'okunoonyerwa 10 lwa 20
Luke 4:20
n'abikako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula abantu bonna abaali ku kuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso n'atanula okugamba nti leero ebyawandiikwa bino bituukiridde
n'abagamba
teri
munala
akufukibwako era bitandise
Yes, he was
praise
with
Jesus
me.
So
Abafuta,
now the anointing of the Holy Spirit,
it
does on only good.
And
it heals everyone who needs healing. For he speaks, come and buy without payment.
Yes, he was
praise Jesus.
Mujemugure.
Come buy without payment. And he says, why waste your money on things we don't profit? Let's go to Hebrews.
Sorry.
Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 8.
Naye ku mwana ayogera nti entebe yo ayi Katonda yalubirira emirembe n'emirembe n'omuggo ogw'obugolokofu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo. Wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu. Katonda, Katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno.
Yes, he was
praise Jesus.
That
God anointed him with the oil of joy above all the others. The anointing of joy, of peace,
and
it's flowing in people. There's shouting and making drama around. You just feel joy all over. How sweet is your presence, your anointing. You enjoy the experience.
He's
the one who sees the hand. But the one who is rich on it scratches you, the whole of it. You feel like it is piercing you.
The
one that the hand of God which has no peace at all.
Yes, he was to
praise Jesus. But he told us,
we are
going to buy without anything to pay.
Yes, he was to
praise Jesus.
Instead
of going to buy what is not meaning, what is not the spirit of the Lord, but what is not the anointing of God. The anointing of God, we come and just repent, and he gives us without any payment.
But
the anointing you get these days, it is for working for fasting on mountains,
cleaning
pastor's shoes,
washing
their cars, polishing their shoes, cooking for them pork, not required, you humble.
Yes, he was to
praise Jesus. Let's go to Isaiah
16.
Isaiah
16 from
verse
1.
Golokoka
yaka. Kubanga omusana gwo gutuuse. N'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kubanga laba, ekizikiza kiribika ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribika ku mawanga. Naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabika ku ggwe.
Yes, he was
praise Jesus. It's the time
buli muntu ave gy'abadde
ali. Every person to come from where they have been in darkness. Atandika okubanga atunula. They can begin to look.
Ndala bigetta.
And they can see totally.
Baka batisironika.
For Thessalonians.
So kasule yokuta.
We are going to be seeing behind the anointing of the Holy Spirit. our Master Jesus.
Yes,
praise Jesus.
And
we have praised
him
to be here.
We
praise the Master Jesus. We praise the Father.
We
praise the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
Mm.
For he's the one who heals in us. And he's the one who raises. And he's the one who renews. Just as we've heard. But the anointing of Satan.
What are you? Diamond and food.
They are chief demons.
A super diamond.
We chase younger demons.
And
this ones make a deal.
Yes, you must
praise Jesus.
We are
praising the Holy Spirit to heal.
But
you have to praise the pastor who was that anointed.
And
he praises his God, which is his God alone.
Simon,
you understand me here. Praising him,
and
he goes to praise his God.
You are going to see my God.
He's not your God.
But
now he's the one who stands as God in that place.
You
can even compose songs for him and you sing for him.
The
God of so and so heals. And you wonder what about your God, the one you believe born again. What does yours do? As we are saying, that we chase by the Holy Spirit,
there are
others with their demons, and the chief demons chase younger demons.
In
the anointing of Satan. That's why you see.
Don't
praise the God of unity.
Praise
the God of the person. The one who knows him, for the one who meets him, and speak together as them.
Yes,
praise Jesus. You don't know the God I got. It is right what they tell you, for you don't know the God.
We are going to begin from there.
As we are using the Holy Spirit, as the Church of Christ in the entire world, others are using chief demons.
Yes,
praise Jesus. And those demons,
they
are free to command them to heal the one of a million shillings, to heal
the one of
5 million shillings, 10,
everyone
is limited. That demon is limited.
But
the Spirit of God, you don't tell him those things.
Yes,
praise Jesus.
What
on in the beginning?
Yes,
praise Jesus.
Let's hear.
Matthew 12:28.
Naye obanga nsi ngoba dayimoni ku omwoyo gwa Katonda. Kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde.
Mukama Yesu agamba. Omuzimu.
That the demon.
Oba kano bamalayika
babaabo. Is fallen angels.
Bwe yalinga abagoba.
When he was chasing them.
Akozesa omwoyo wa
Katonda. He used the spirit of the Lord.
Era akulumiza omwoyo wa Mukama bikola
bino. By the spirit of the Lord doing all this.
Ye Yesu agamba.
He Jesus said.
Omwoyo wa Mukama.
The spirit of the Lord.
Yakora.
Is the one who is working. And he glorifies the Father.
Now
this one chases.
Using
his God.
Have you
understood
it well?
This is almost in every place. My
God.
You are going to see him moving.
Yes,
Jesus says, I cast demons and I heal by the Spirit of the Lord. And he says,
this
proves that the kingdom of God has come in us.
For
the Spirit of love,
that
is the kingdom of God. The kingdom of
heaven.
All the territories through which he works from the third heaven downwards.
Yes,
praise Jesus.
kati bulijjo
bweba mubesa omwoyo omulalamuba
mubakabaka bwabasitaani gye mbaba babayingiza bwebanga nga babadde bakozesa ebyoyo ebirala okugoba ebizimu kimanyi kuwonya ndwadde obadde ebyo byonna mubifunira mubwakabaka bwa sitaani okutuuka nga muzze omwoyo wa mukama emiryoka mubeera mubwakabaka bwa katonda namuwonyezebwa omwoyo wa katondaojubaka ebizimu lwa mwoyo wa katonda era nga tugulumiza katonda atuwa omwoyo oyo sibasumba
sibaunayesu
yebazibwakubanga omwoyo wa mukama siye mwoyo gwolagira
abamiliyonibyetwabira
mumika bbiri olunya lw'omukaaga tugamba temulagulanga bwe batyo bwe balagula tebali tebaliragulira abo
balimitinga bwe bwofuna obunabbi bakugambirawo mukama yayiseewo okujja
gyoli
era bakusitopingirawo bakubirawo abeera n'emitendera kaakati oli eyamusookayo mu bintu by'okugenda mu nnyanja
okunaabaaniye
yekka amuwabula era ajja kugamba na bishopu yansimba
kati
mwe abali mu kibiina tebaayo nti mukama
yagambye
babagaana temuleta ano
nabbi
kuba mukama ayinza okubalaga ebintu byakola ebyo nemujja mu byogera kati kyebakola ne balwanyisa omwe mutukuvu akoza
bonnaamika
essula eyokubiri olunya lwa mukaaga temulagulanga bwe batyo bwe balagula tebaliragulira abo ebivume tebirigibwawo kiryogerwa gwe ennyumba ya yakobo nti omwoyo gwa mukama gufunze
omwoyo wa mukama osobola
omulimitinga
ogamba kakati ayite wano bwale gwoyinza okumulagirira
gy'abatambuza
oba okuwonyaako abaakakabe osobola okufunza omwoyo wa mukama n'omukontrolibira mu
ngalo
n'omuteeka mu kooti mwe temulaba omwoyo gwe bakutte mu ngalo bwe bati oli nga yamulagirira bwayiika eno nga muyiika bwayiika eno nga muyiika omwoyo gwe bali mitinga gwokwegamba gwokwanona niko mulagirira byayina okukola njagala okutegeeza ekibeera muoniiba kikwanagana bulungi nekiri
muoni
kubanga magineti yesobola osika ebintu nga ebisika
ebizeebwebawanga
ekirimu oli sika ekirimu
onogiri
bisimu giba gikwanagana okuli
muono
babeera mu bizinesi nga bakyankalanya abaana
bakatonda
ogenda
omulala
neba okuba kuwonya
bulijjo
okuba kwamulwaza
bwe kumulimuolabanga bwagolola
noli naye
mika essula yakubiri n'olunyi lwa musanvu kiryogerwa gwe ennyumba ya yakobo nti omwoyo gwa mukama gufunze bino bye bikolwa bye
ebyo byakola
tebwatandikirako
jjukira nzikwolowooza ebyo ebikolwa ebyo ebigenda mu maaso byeby'omwoyo wa mukama basobola omufunza
bwe Hold your hands. You like electricity. All the labor. All one by one, electricity is spreading through you. And he says, now, I am not going to move. I'm
going
to put it in this one. Now, this one is going to heal. And he begins to move with it.
But between
what is this kind of thing?
He's a
demon that you can put in another. and he carries it around. And he has wired power in another. And after he takes it back, he withdraws, bring me my power. There are people
who are taking
part with another. And he used to humble and he took it back from him. This one who was claiming Chiwe. He gave it to him. And he withdrew the power from him. And Chiwe they failed.
Make a 2:7. Ebigambo byange tebiwomera oyo atambula n'obugolokofu naye mu nnaku zino abantu bange bayimuse ng'abalabe
abantu abaali abakatonda
betumanyi
musajja wa mukama
omanyi
mwemubeera bakazi ba mukama
ati
oyo omusajja abo bennyini abo be bamufuukira
abalabe
emyala
Tuli mu Mika esura ya kubiri olunyiriri lwa munaana.
Micah 2:8.
Mujjako esuuka ku ngoye zaabo abayita nga tebaliiko kye batya. Ng'abantu abatayagala kulwana. Abakazi b'abantu bange mubagoba mu nnyumba zaabwe.
Bali ag'amayumba nga bakozesa egyo emyoyo.
They built in the road where demons pass, yet they are those who send the demons there.
They
grab it from you. God has said, sow it.
And
when they fall on women,
women,
they can use them to do everything they want.
And
some of them even have kids of those men.
Who have came
out there pastors and prophets who have spoiled. Bring your children back to them.
They
killed you like they threatened you before.
Tuli mu Mika esura ya kubiri olunyiriri lwa mwenda.
Micah 2:9.
Abakazi b'abantu bange mubagoba mu nyumba zaabwe ezibasanyusa. Ku baana baabwe abato mubaggyako ekitiibwa kyange emirembe gyonna.
Kaakati bamalokola ebyo.
Now after they do that,
omwana akuze ng'alaba maama ebakoze
ebya
Katonda
waazikobe.
N'agamba eby'obulokole.
Nze
mwe banzaalira naye ndalaba ebizibu. Yesu yebazibu. Kati guno omwoyo gw'olaba
gubakontrolinga.
Ne bamulagira buli kye baagala mu bulamu bwabwe. Si omwoyo wa Mukama. Kubanga tosobola kumuteeka. Tomufunza n'omulagira by'oyagala. Akola okusinziira ku kitaffe
by'amugamba.
ye Yokana 10 na mukaga
John 16
tali yogera bya yagala ye
wapa
bityali ulira
e
okubere kitafu
ebyo jali
kuwa
what will give us
akugambya unda kubere ba
do you hear from people
na ye ngenda mbona
kira
o muya aise muawe
to pass through you
ngamoba nyo go masa
you know that is the demon
ba ko te diru na ko
ora say to make money
Mchibuga muno mora muri mara subuza bagure
business from both demons
ngacho jikora say
they are working money
gisi makuma maduka aga
plant on their shops
kukunganya ba customers
gather customers
eh jimu zibasende za ba kuma yumba ga
money from people's houses
kali never na chibako
even this one already did
bale te jokora
they brought demons of making deals
mukwe mu munyenye nenyao arejese
they do and they print money. That's what they tell their demons to do.
Habera bajisimbye.
They plant.
Iranga bakoze code zabo.
Made their own code with those.
Mugenda ita Yesu minoni
yesa.
Jesus. Yes.
Jesus.
Yes, orukimari bina.
Finish it.
Ume yada kanye ne kuri omusamba
code. They agreed with the other demon.
Ani yada Yesu bakandoragana
na yoku yeli ndi sabwa. Jesus that calling pretends to come.
Yesu abera musaji.
Jesus is in the service.
Why are you going to
manifest at any time? Manifest at any time.
Wa kwa duwa kumana kugamba.
Is he of course to pass say?
Mwita Yesu minuni sabwa atambule.
Seven times to move.
Mwanika mkono.
Raise your hands now.
Kwa batu wakone.
That's how they do it.
Mwanika mkono.
Raise your hands.
Mwanika natala
mkono. Raise your hands.
Kwa mkono.
Raise your hands.
Kwa mkono. Kwa mkono.
Kwa mkono. Raise your hands first.
Umanyinze saba kulira
neba atanga kama kwa but God showed me things like that
waje ya bazo amina yesu yeba
praise Jesus.
Ebibiliye
kubangwa out in those people.
Ati mumba manyina aba bikora.
Now you even know who are doing them, but here I don't know even their names.
Zimani manyaka.
I don't know their names.
Iraba singa zimanya ari akora.
I don't know who does that, who doesn't do.
Babura mukama yabaraga.
They not showed me who does that.
Nebikora bya
manyina actions and their
actions. Ati nzenjukere bibaranya
kubara. Their fruits that you may see them.
Ubanga yakutegeza
matayi sa. Matthew 7.
Tuna barabira kuibaraja.
Them by their fruits.
Zenja kuongere bibara
kumurora. And you look around and see them.
Uze matayi 10
and back to Matthew 12.
Akati bana bakole ebi.
Now this one's working.
Abali meeting bomoya.
Sala moyo mutoko. It's not the Holy Spirit.
Ona abera mukuru wa
Yesu. It's a chief demon.
Matthew 12 12:29.
Matthew 12:29.
From 24.
Matthew 12:29. Naye abafalisaayo bwe baawulira ne boogera nti oyo tagoba dayimooni wabula wa Zerubbabeli omukulu wa dayimooni.
Kakati b'abafalisaayo bwe baalabanga akoba
ne bagamba
siya temujatu
don't threaten us
eyo tukimanyi
we are used to that
we are not going to die
we are to chase demons. You have to have a chief demon to chase the younger ones
era kabidi ya kuzisa
is using the same
baba hiti wana bankabo
wanzi they have seen and chase the demons
bana bibanja arabao
prophets existed
na yo mwele yabali ngako yali takoba mizimu
was not chasing demons
mukisere eto yasumu nanga abantu abantu bamanyi
they never knew.
Bwana 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 byatu asingana alino mzibu lako
okore. Baina
bakira bako era abali bakikora. Babera nga basamize mu birebe.
Wizards in those days.
Babera nga banabi abagwa.
Bodo
mutabalika. Bwana bino nabi ajana kama.
Bako ma. Ninyo ya Yesu. And they're telling a demon is not there.
Ikiri muna
gani. It's not in the Old Testament.
Chari kimanyikwa ku
record. It was known by record.
Ndiyateke tuwa kukoma.
That you are stuff to chase.
Emizimu anokuwa na muzimu mkuu
must have a priest a chief demon
ngapo abimanyi ni mustafa
azura ile shrine
uri ari ta gembe kuni
kwa ne priest a chief demon at captures the younger one.
And
wrestling, fighting each other in a shrine.
But
now when you see these wars around, you know that the chief one is the younger one. They capture them from there.
Leave our friends, go prepare ourselves. Our colleagues can fight properly with you.
Demons are even waiting.
This is foolishness. Yes, you know,
Jesus captured all the region and cast them out.
And the things destroyed.
Each one in their own line.
They're waiting their own time.
Now this one thought, Jesus himself was chasing this demon.
Matayo esura y'omwenda olunyolosa tumwenya lugamba. Naye abafalisaayo ne bagamba nti agoba daimoni ku bwa mukulu wa daimoni.
Now they knew you are to chase, you must possess a chief demon.
A senior demon.
Now, Rama is in the
face.
This one was a senior demon.
He
doesn't fall. You are the ones who fall. If the pastors had come to gather together,
they have younger demons,
they have to fall, all of them. This senior one who has come, we beat them all with power.
And once we spread, there is no falling, there is joy.
Praising
God,
revealing visions. We saw them.
And Yokana ali mu lubuto lwa
Ate
Yesu akubasenga yebasabye kumusanya
joyful.
Yesu akyo okumubatiza.
Jesus come be baptized. They have met, they are speaking with each other.
Ibrahim asinga na
Melchizedek.
Bonna nga bawereza
edaba nga bakabo. No one
calls,
but they are speaking through the word of God.
Amen. Naye bano okusinga ababba munne bonna bonna.
Beat all the colleagues down.
Abuteeka wansi.
And he puts them down.
Baali bo bamanyi.
They knew.
Bw'oba oli wa kugwa
mizimu. You have to chase demons.
Olina okuba n'emizimu.
You must have a senior
demon.
A senior one. To chase the younger, juniors.
Erabo ngabalimba nokubalimba
abali ku kya mizimu. They are burning demons.
Oyo katemba tebya
ku drama. No one burns demons.
Omuliro ogwokya mizimu.
Fire which burns.
Mutegekeddwa mu nyanja ya
muli. Prepared in the lake of fire.
Wabula.
But.
Olwayo kusibisa mu mu.
They will
ebunya butakoba.
Stone them in the bottomless pit.
Era katemba ali
bwo kusiba
mu bunya butakoma.
We bind them in the bottomless pit.
Eyo gye batya.
That's where they fear.
Uliriza bulungi
Matayo. Listen carefully Matthew.
Matayo 12.
Matthew 12.
Matayo esula ekumi n'ebbiri olunye babiri mu
ttaano.
Bwe yamanya okulowooza kwabwe n'agamba nti buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka nabwo bwe bwawukana bwokkana bwokka buzika na buli kibuga oba nnyumba bwe yawukana yokkana yokka terirwawo ne setaani bw'agoba setaani ayawukana yekkana yekka n'obwakabaka bwe bulirwawo butya.
His kingdom can never stand.
Kakati.
Now.
Bobali bali bakimanyi. Obakabaka basante
mirira
abantu.
They fight each other all the days.
Ono aroga.
This one bewitches, another delivers.
I cannot live in it. A
demon is holding a younger demon. A senior one hold, capturing a young demon. Demons and which are seniors to capture the young ones.
I'm going to go to the village and begin a church after.
That's why you know they knew.
Yes, agenda bagamba.
Jesus is going to tell them.
Mama umado ya.
The mother of that child.
Baba atakimanyi elimu
yesterday. They knew it in the shrine. That when they chase the chase.
Umuntu ateko kubuli.
The pastor has to tell you and reveal to you who bewitched and who sinned.
Baba muusa.
They asked him.
Umano.
Child.
Na bazadde bali yasobi ya umano na bidwa.
This child to be paralyzed like this.
Yes, unabagamba.
Jesus told them.
This is
not the child, not the
God,
but God wanted to be that to be glorified.
But if you
want
to put
that demon that wants
to be
and it's a shrine, they will tell you, your mother is bewitching. Listen very well. Your uncle is the one who bewitched you. And the wars will begin to rise up in the midst of you people.
Yes,
Jesus minds what
he
healed.
He doesn't
add more
wars.
He doesn't take them back, send them back.
But
because
it's
like a shrine,
no
one asks him,
Master,
who did it to me?
You
want to know him?
You're
going to see my God.
Again,
he is going to show you that he even knows who did it.
Mama,
your mother. You get a mess.
Now
he has created that forgiveness in you.
So
you
have
forgiven, you know them better well.
Jesus the mother and the child
and he said, none of them sinned. Don't let it like that. But right now the church is like a shrine. They even tell you openly, the one who did it to you is this person. And they enter you into hatred. How to forgive someone that told you so and so.
But you know,
every time you look at them and you begin to recall. Those you see
as Christ,
and if your false church, which is real,
there are
very few in this generation.
They
want so much to show things like that. They are not sure the power they have. They have to make a name quickly.
So
many times they fall quickly and they die early many times. Let's go back to Matthew.
Matayo esura. Matayo tuli musura ya 12, ulinye 2 musanzu.
Matthew 12:27.
Obanga nze ngoba daimoni kuba Zerubbabeli abana bammwe bajigoba ku bwani.
Yes, that
man.
Simon
Acts 8.
Ngabakoba
and we're chasing demons.
You got to make them come from the house. Why you are not the other person?
Prophet,
you are
chasing demons.
Never was
that. He asked
me,
if you claim
that
I use the demon to chase demons,
what
about your children?
Because
they are the ones who use demons.
Never
knew they are people with chief demons and they chase junior ones. You see them every church
no,
and you say the Lord does more.
And
the Lord
puts
you in the throne and wonders, what kind of a child are you? Am I the one doing that? Children themselves, they are going to be
witnessed
that we are using senior demons to chase junior ones.
They were seeing a demon.
And the men are cutting hair, stretching up.
And
the trousers are falling down.
You know those spirits, after they have intercourse with them, they enter the power flow.
As if it smells anointed, but you don't understand the smell.
The
things God
says,
I'm so surprised.
I'm
not speaking even about
them.
How can I begin to speak such a thing?
You will
see them.
What?
Have intercourse with them. That's what Ezekiel 8 shows us.
Yesu yebaza.
Praise Jesus.
Kati abaana baabo
oba
nyini baakubalumiriza temwali mukozesa emizimu emikulu era mwatulagulanga era mwatugobangako emizimu mukozesa
eyo
ati mwe mwalowooza
ebiriyo
era bw'aba yaakaveeyo
and what this place is holy. What kind of holiness is this?
Mukama ya kugamba. Mubere batukuru.
Be holy as I am holy.
But I know that kapoko.
No, yes, only a kaposho which is holy.
Sibu nukabe ina nakafu.
And it's just a kaposho.
Chukura wa Yesu yali yali kaposho.
That's why Jesus was going from
there. Yaluwa labda mandi yali kasego.
If they tell you he's in a room.
Manu mani
yayo. Those half people in those
aga sangwa kaposho. Atakeri ambazo kifananjia
Yesu abantu
bangi basinga
mbori
ya genda amanya genze wa
mbiyamba go to a pastor
gatu say
when they are preach to the pastor
amuza munna
and tell him friend
ruina amuga
another thing
munna si moroko le nyesu na roko
so much born again I'm born again yes I'm a Catholic
amuga
and tell you know what
mbori
I tell you
na Yesu
I have Jesus but also have things of my clan. I call my Jesus.
But in the
they are in a room.
Now we
and they call me Jesus.
Jesus.
And Jesus arises from the
secret,
from the secret inner room.
Yetugenda okusoma ku Kristo mukufuneka sayi.
Kabe
ya mukusenga
okuyingira yingira. Where you enter, enter.
Ebyo muyita mu
office.
Mukama yatwa office
kuweleza
che bila
mmoni that is the gift you are in it's your office
hey office bona una kusinga ndabagala kanso
why is the one castling you offer it
kubayo gala na gamba
speaks and says
nonze Aaron
I have chosen Aaron
nebona
and all
abapa mchikaji
abarevu
kampere ze office
stop me in the office
iyo bwa kabona
the priesthood
eba office
it's an office
this is him
it's not a building.
Zera kuti sasa kubora wensinga.
Mama office. When you ever find me in an office.
Ero mumuza kaso lini na kutambura.
Kaso lini kaso ya mobi.
Mera office
ya kutambura. I answer you as we are walking.
Mama office ya.
I am in my office of an apostle.
Ni mama office ya
yoko kusema. An office of teaching.
Unawe mera ni
mama office. I'm in an office.
Yesu yatukawa sisi sisi
kwa. As not those rooms.
But
that's where you go.
And
they write a ban upon your life. You come out with it. It speaks all concerning you. And you.
I'm going
to be winding up because of time. Matthew 12 of 28.
Na hiyo wanga anzi, nguwa daimu ni kuwo mwi waka chonda. Kalu waka baka waka chonda.
Na hiyo wana nabagamba.
And it's the word I told them.
Kutundi ya mwye mwye
mwye. That we have the Holy Spirit.
Ya ye.
And in.
Hivi ya tuwa wabuwa.
We are freely given.
Na kutuwa wabuwa.
It will freely give.
Kati kino kwa ura.
This one is separate.
O mwye waka chonda.
The spirit of the Lord.
Nevi kura biyako diyo.
The works of righteousness.
O mwye waka sita.
The spirit of Satan.
Nevi kura biyako
diyo. The works of unrighteousness.
Yesu ye wazimu.
Praise Jesus.
Let's read it a
little here.
Matthew 8:16. Nawo nyabo na abali barwadde.
Nago batayimoni bonno mulondi
kumu. All the demons.
Nawo nyabo na abali barwadde mulondi
kumu. All we are sick once.
Manchika.
What kind of power is this? The Holy Spirit.
Gakoba batayimoni.
Kuba kosa. Demons.
Enzim.
Demons.
Jonna mulondi
kumu. All of them once.
Sikutawate.
Obude
bali kungere.
Time had gotten evening.
Kute bugenzo no. Na ye mwekuva kumacha mukwa.
From morning you chasing demons.
Ye wali mungere.
Oh yeah, it was evening.
Sawa ya kuda waka. Bona mukoma mukoma mukoma. Mukama
wa wali. All once let God heal you and all of them at once.
Yasoka gamba.
Did he first say?
Around million.
The one of 1 million. Of these millions. No.
Laba ne boogerera waggulu nga ne bagamba nti Matayo 8:28 ne bwe yatuuka emitala w'eri mu nsi eyabagadaleeni ne bamusisinkana abantu babiri abaaliko dayimooni nga bava mu ntaana bakambwe nnyo nga tewali na muntu ayinza okuyita mu kkubo eryo.
Omani amani no mumu
ngobina kula.
Abantu bachaita na mukube.
This once had a legion of demons.
Ngaba kamwe nyu
watamu. Very far.
Yes, we have to talk about the
Zalagwa. Them and they all got weakened.
Na dura.
And they sat down. Send us the beast.
Na yeba no barwana na
bio. This once fight with them.
Matayo 8:29.
Matthew 8:29.
Laba, ne boogerera waggulu ne bagamba nti otuvunaana ki omwana wa Katonda.
Mizimu gye gyogera.
Demons are speaking.
Ozze wano okutubonyaabonya. Otubonyaabonya ng'entuuko zaffe tezinnaba kutuuka.
Ozze tubonyaabonya. Entuuko zaffe tezinnatuuka.
Before our time has come.
Is that gino emizimu giba gikuuza.
Demons are confusing. Their time is when?
Olinyola 30 waaliwo walako ne we baali ekisibo ky'embizzi nyingi nga zirya dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti bw'ono otugoba tusindike mu kisibo ky'embizzi
Mukamafu ya gara.
Our master says.
Nosobola kunyingira mu nyumba ya
man. From man's house.
No sana yimi
mu destroy his work.
Ukuja musoso kwa na
musimu.
Kumaka ya gara.
Boy say.
We must indicate mzimu ya mtu. Jitu ukanga de jina ya kurele zipo.
They come back.
Kati ya kwa di. Neba nabi bana abo bulimba. Na basuma abo bulimba. Ba jisindi kama mzimu enta zikomyo.
And they come back tomorrow.
Basubulo kola
sisi. That they can make money.
Era kwa ngogama tukusindika munye wuna soma jira
ekwabi just to rob less for us
sebo tete eja agenda jirunga ne mudusindika munse nkaru munyange eyo kuve ye wabu ye nyiri
wa just where they dwell in the sea
mwereke zate wakaje mubagamba
to go back home
mudana munyanga kubasindikira munyanga wasi kuve ye wabu.
You ask them where to get profit from. You
are going
to pray like that.
These
are schemes of Satan.
They
come back after.
Mukama God bless you. Tujja tandikirawo okulaba obunaakoze.